combination sounds.
Ninaye Yesu nimehakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Yesu nimemhakikisha, jemedari wangu nitashinda vita. Ninaye Baba yangu ni jemedari, yeye nitashinda vita.
Ninaye Yesu.